Chimana kedenga mvekalisize wafe rugendo Naluli we nalimvayo na jana jiteno Luke nyanja nze jitai mkanga jendina Yena ndijire sentanga simbola kolo Mlimi okwere vire kumbye yevera na mome Kare sana ntendeleze katonda wisiyo Na kwesi wangu zinga ya kumbye ndi mlamu Etendo lieni nukumu wanukumu ibaza Lwachisi mkulumiza wembanga ndi msomindala Nebye sinafuna dunda sabo nsasire Fune mkuyimba kwange mwembanga nsome sabadu Fukamide kumavivi gange ngasi Mememeje wampe nuje ukuone mpera yechivi Yenga nandira vyo kufuno mutima kwe kumusi Mbala vanga mwane wazi funa tunula vya mkulu Zevisa indisega wandi mupatiri ya malala gane mabobo sanzo jangane tunyumia Jagala nyimbo lwale roga mejo wange Twafuna sega watu amala mumbane mbisoko Aba fumbo bevulunga murugudo nangene siba mone nyumirwa nyufiri mwenjesa sunde Na basanga kukuveri ndechari wajala botu kechire kango chami oyambu kiriza Umami ya kuwa mchale vita gambi kera no mchala nalumo mwami nasu ya kono Kendaba kwevu mwami ayomba antichumu kaza zungira nyumba za desondi jiafa Wataba wako mwami no mchala lwala gamba za demba eno kubaya mbanga kumirimu Chafuka chalubere rambu bakuba na simu musajane wabanga waliona agenda Ntiruachi wakanyanga agenda kumwasumu chala nataka na kubanga ya gara wanjina Yu mwami agambali nukumanya koba yipa Gavamu yiseba malefu saba musave Atisi chalubere ranta na kologo kukana basade Vamu omu kechiki wachoko Amefuga nsamu katulejere mbufumbo wafe Basade wafe mture kengako Kulafuna mwenejo java muda kwe kubambu fuge mwene mwefuga Umu wala wafumbirwa ulira pejo java muda anga besa lila mwungu fumbu kwawe Abazaru umu wala fuga ya bawe chive na nyona abazaru umulizi mwefuge
Yemwe speakers
Inga kagumba kamari baoro wa mkwe pia mara nazi mudiza Neiwaka yu msaja nata mudiza ya mudizo mkazo na majite na itiriza Mbwe mampite wako ya galankole ntese mungu Inga lale kubango mwami usabangende Basade bange venino kugondela chokano necha vampise ntitude yoku kumburoguru Ya musimbururu yu mchala nadukanga jangwa na muwabira chokevi muno na muwaira Ngaropera basade nga pawe wabalengeza kopoto salaku mfumo nondayo Yichichu chatu wenye wanu kwa tujogera gune wabaku wa wana wakaya sasura meka Karogeza nganoteo tumulindite wanova ye itampungu ye wanikalinda lwakulia Mana ya webo manye wamu wanyumanga na kunyare watake ya kaje wafawe vya yononese Abantu chizibu kumanyanto mutufu ye kwenge vintu vyale mochu soze juzaliwa Mukazi watu naswale miezi kumbi mwendanga likukaru kawe wake yengulu kufa Nebamu duma nirinya mfumbo wale mana ulire chitiwa chonanga chimuendemu Akusikula malinyo rumaroku nebuka yomoti kaduwa ne mabobobi menye kendemu Kubane bazade bumu walono beba mchamia ufumbo wafatolo neba kumusingisa Emyeze ngeri jemona mwendanga vude mudia kuboizi kota wakawe yalino mwana we Agarinzi kene gajanga wakana koku charo abakade chava njizante awe murapo Chitawe na mfumo ranta muvire kunju agende jana kolero wa maraya we Dole tuja valenza wakawa nunota jamu ufumbo wakufero wa maraya we Olorwala bukanga jukide mjebya vabionanga abali bazadde abatta obufumbo obubwe nanyigira abazadde n'abajerizi b'okukyalonga ew'omusajja bw'akiraba asaanira ddeyo yasimbula kawungezi tebamusiibule wakate bamanyako bwe yalinga asimbula ddeyo bakanya kabulungi wamu n'omulenzi we ne bateesa omukwano bombi kati kubasaza mukabu bwe waayita ekiseera omukazi n'agamba kuba ebigambo ebingi ebiva mu bakadde gye yava n'amusaba olunaku tinsaba nzireyo neetonde baŋŋaana okuddamu amene mbatenguwa ekyo kyabanyiza nannyo nti ndikyewaggula era ne taata wange yandibanga yanzaaluguse k'omwami ogeza n'olisala bodda yeeno todda layira jjajjange yakuba empowoma ekigwo maama nga wumbawumba mwami waalema omunyiza ng'ennyomboza ebyo bwazizza abeera musobya bamulinze na busungu kubatabagamba lwadda yateera leero omwana ayonsa wakuna awo woolabira amaanyi g'obufumbo maawufu nnyo oleka gye baakuzaala ng'ogenze n'obugu wamma woolabira amaanyi g'obufumbo maawufu nnyo oleka gye baakuzaala ng'ogenze n'owuwo
amefuga nsamu gatulegere mu bufumbo bwaffe bazadde baffe mutulekengako omuntu bwakulafuna munnekyo kyava mudda kwe kuba mu bufuga emmere mwefuga omuwala bwafumbirwa olirabba ekyo kyava mudda nga beesalirawo obufumbo bwabwe abazaala omuwala okugaya bbaawe kive nannyo n'abazaala omulenzi mwefuge
abafumbo tetebenkedde gwe buuza wonna ye gwe bw'oba olabeeradde ensi y'abafumbo tetebenkedde gwe buuza wonna mbuuza bw'oba olaba ndaala ekyewunyisa abazadde abatuzaala beerabidde nti obufumbo buno kyabbeyaawo byantabuddemu nazaala yandibaddewo nga mukamwana bw'ajja yamunywerezaawo mu ddya nga amugumyagumya mukamwana kibi okwekokkola nga nazaala kikwasa n'ensonyi abazadde mwekeberemu omwana wammwe gw'aba yasiima mu bangi y'oyo omuleka omutabani awasegwe yeesaliddewo nazaala nga yeesimbye mukamwana yenna nga tannamujja mu ddya nnoonyumya kirala afumbubira n'amuyisanga nti yatta muntu aweweera nnya baagenze mukamwana agamba nti okusanga nazaala asanga amalaalo bwendaba yafuuka mbalana nasooka ne nnenya abaana obukyayo obwo bonna so bannazaala bennyini be baakitondawo naye nga naffe abalenzi tulina ennaku nga maama woteyamusiimira babwamukugobya eri kintu kiruma nga kintu kyakubaawula olinaabateŋŋanya nti mwekyawe yaddeye maama okaluba n'omujemera nga owuwo gwe wasiima gwagamba okugoba ddeyo akambuwala n'akola obuyeekera eno mu njuuyo n'alayira awo abaafa n'amufulumya bannangerengera nga omwagalwawo bwato bwagenze maama wonya bamugobya mu bunji obufu butufulengera nga omwagalwawo bwato bwagenze nnyoka mujje mu njuyi ndowooza kankomera kwe kikwata kayize frendi zigurupu ye yaffe entuula kampala yenze masita vicenti segawo mwawufu era n'obugambo bwange obwo nsiikuliddewo
amefuga nsamu gatulegere mu bufumbo bwaffe bazadde baffe mulekengako